na washika kama mbanga zikinai swa tutole. Tunachanganya moratina na manyarwa tutole. Msupantole,
ntole,
iongoza nikoze,
nikoze.
Msupantole,
ntole,
iongoza nikoze,
nikoze.
Alafu pano usiningore,
usiningore.
Alafu pano usiningore. Alafu pano usiningore, usiningore. Alafu pano usiningore.
Hey, kata kata hizo thong hang kwa mlango. Leta kuki na makeki na jagia ngango. Nyamira mamrinya misongengo. Basi wakwa pigwe kitu nyuma ndapea neneno. Ati marapa wanagwaya njumu za isa. Leta ata ni saba mipunga tisa. Nisha tandevo sita sita sita. Nimni chenge hiyo krama ni wapige tisa. Majaba si ubeba na mkongo. Zushikianga ukuchini ya marugongo. Si upiga na mafinyo singonginyo. Alafu miadarati mingi sipo simpo. Kirimba piga Jomo kwa Jesus Timba. Cheza kuote nikawe ni addict wa FIFA. 420 nikitinga chorea Wiz Khalifa. Mstazoza mtaani kitandani Jesus.
Ntole, iongoza nikoze,
nikoze.
Msupa ntole,
ntole.
Iongoza nikoze,
nikoze.
Alafu pano usiningore,
usiningore.
Alafu pano usiningore. Alafu pano usiningore, usiningore. Alafu pano usiningore.
Hey,
nje kata mbichwa waka lolo namba super sensa mbuki chize mitini nimetumwa na rao nule youtube mafiti maura alafu siningore ndole kukadong na zimeshika na 40 string na meno yeah, ndole kapaka leo na dainteze nako rugia kinembe juna calm down very hot nkape mazwa juka na kanka kana form meka mtu toxic leo my girl very kong nko nataki nati ya taki ngono na mini toxic sana itepaka overdose washa mabata zote zote kiu psycho leo na kushit mwasha shik na kredi kashike kapani uyoyo meka weri niko meshe kamisi toxic
atari msupa ntole
ntole
iongoza nikoze
nikoze
msupa ntole
ntole
iongoza nikoze
nikoze
alafu pano usiningore
usiningore
alafu pano usiningore alafu pano usiningore usiningore alafu pano usiningore.
Hey, niko na cocktail ya kukumanga na njugu. Daily umonyota, daily maze niko mbulu. 24 hour security niko na rungu. Nangeuzo kwa na MIE kulukulu. Akinyanya mnyanyo mina mnyanda. Kama gira makanga mina mpanda. Kama bika ni mkate mina mkanda. Stamina nakaza kwenye ya dimboy na ganda. Makoro tunawasha kolombo. Atuna pupa kafali sisi wa Kongo. Lenga na ija lengezo swara za bongo. Lenga injili ya unabahati msoso.
Supanto iongoza nikoze,
nikoze.
Msupa ntole,
ntole.
Iongoza nikoze,
nikoze.
Alafu pano usiningore,
usiningore.
Alafu pano usiningore. Alafu pano usiningore, usiningore. Alafu pano usiningore. Msupa ntole,
ntole.